munaasabadu oo yahay titoyo ka qalin jibiyayn arday diirasa tuman iyo lama waana baradayn xifdinta quraanka kariimka iyo weybala ka gobaday magaalada baydhabo tuman iyo lamadu ardayya waliba yool ku baradana madrasada aynu shamsi ee magaalada baydhabo walibana haflada langobadee ku qayb galay maamulka madrasada macallimiin culimaa waalidiin ardayo marti sharaf kala ankureen haana kumid ee martida ku qayb galay munaasabada qalin jibinta iyo sheegeen inay siideen ka faraxsanyin owladun da adeer oo iyo isla markaas ka dadaalin xifdinta quraanka kariimka
haflada qalin bedelashada ardayda madrasada aynu shamsi dafadiitii lihad eedan ka faraxsanna maadidan leey qori ama kelimadan leey qori ma haytay at-tarbiya tarbiya macnaashe may buwa toosin iyo ene walla toosiyo bina aadin alla tarbiyaya hob leera bina aadin kala ma meelada alla ku tarbiyaya min jiyati aljasadi wa min jiyati alaqli bina aadin alla koriye hob leera bina aadin ku may ku koray min jiyati aljasad ku koray wa waxyaala bina aadin ka noolay waalidiin dahmin imaalan roorahaayan may kala bina aadin ku koray min jiyati alaqli ku koray aqliga bina aadin kana ma imbaahinya ilma ilmagana ma iska jara ilma duuni ilma diimad wala aqliga koriyo wala an ku wiin waa ilmiga diinta
oo jeelan min jeelinga de ila muddo oo hada oo ilaahi li ubiya muddo de may ku mid hayo wala yo suubiyaan wat quraan markii karaamayaan may ku mid hayo hadda may leeyahay ha haflad oo nay toy galan jibiin ah galan jibiin tan may ba hoqoytay quraanka may leeyahay baradaa yahay look geeda la quraay oo qalam kali leeyay wana ku markii soo obillaa suratul baqara suratu oo rabbinaas ku billaa wa ila oo suratul oo baqara oo deere fansuruna alal qawmil kaafireena hadii oo nay toy oo suba abtuga ya may ba suubiyaa yahay qalanka idag la siyaay qalan kale jibiyo hebel marka geekaya qalan jibiyay ha quraankan dhamaadiyo yeediya may banagtay ha waa taariikh nagti hata hata madarista maahidada oo jaamacadooyinka naadaka waa hebel qalan jibi
dadii usaxan daroona ila boosa dibna doon isla gali hadii ay la quraanka ma isla galaan maalaga madu ogaa oo nuk message ma sii ay laakiin waa la kan weyn fato way la naardaa oo naa ila ma sintin jeeda kuma la xayka maamulaha dhamma maalmin ee no shamsi ila ma sintin ee no shamsi mid soo qulanay ma waa madrasi tarbiya asaasi anaga dadsoo
inka dambeyntii maamulka madrasada Cino Shamsi ee magaalada Baydhabo ay ku hadlay marxalado iyo hamarayn ardayda iyo sadaayeeta walbarashada ku jirta madrasada Cino Shamsi
may buuha sidaysin ogdin madrasada ilaan dadku walbaradaw muddo badan oo la baraday juhdi badan la biye dadaal badan la biye marka dufada madrasada horta madina taariikhda walkii ku sheega madrasada may la aasaasay lamada kuntum ishanti ila muddadaasi haddii ila 9 sano kale la kuroogay shaqayayta dufadan dufadii lihaadu shan dufadood kale ku horeeyti ardaydii haddii geeka inta dufadan ahatum iyo dufadii lihaad meeka koobanta ila tum iyo lama qof kale ka qalin jibiidi dufadooyinkii ku horeeyay iyo madaliska dadaroona waa 94 arday ku bati oo dufadan la ka daari 94 taas arday ee madrasada guud ahaan lamada kun tum isiyadkii ku bilaawti qalin jibintoodi ilaa haddii geeku inuu roog lamada kun 24 intaas markii la iska daray 94 arday ku bati eedana mahsan.